Yo. Así es eso.
¿Cuál era?
Lo de Cava. Lo de Papa Rien. Papa Rictigencia. A Chipso y a Top. A King Flow en el beat. Chef Poison en Corazón.
Vele ngikaba esigela mamina sangifundiswanga ngivele ngene ngagogodanga kwakho uma ungakhiyanga sigate crusher gate ngiyalijumpa ngivela ngimenyanga fike restaurant ngidle ngisuthe ngibodle ngisuze ngithatha iserviette ngifinye ngayo
ngibeke etafuleni
thatha i-toothpick ngiyindlela ngibisele emlonyeni ngidle ispaghetti ngesandla iforogelo kunayo ekhanda ngizokuxaka masengisikwada ngiphuza iwayini ngokuhamba odi cocktail emnyama cause you don't drink pink drinks drippy waitress ngithele ngecocktail ngiqala umsindo nenhlamba funa imanager la obviously ngeke ngisahamba fanya announce amang yokaka amang buya nyahlanza kuzokusale ebantwini ngiyathatha ngizokudla ntambama ngikabe ngingafundanga mara ngihlale nginama-ansa bathi siya wayo utanka ithi lethishwe nesihamba isemokotweni fola amahata athanda ukungidapha ubudakadaka ubuqaba kusiphendule amahlaya kusenziswa kwamahlanya ngale nkulumo yamagama ile nje negazi elibe libulala imikhazi sanokuhlafuna amabraka bomalume nabashana ubudakadaka ubuqaba kusiphendule amahlaya kusenziswa kwamahlanya ngale nkulumo yamagama ile nje legazi elibe libulala imikhazi sanokuhlafuna amabraka bomalume nabashana mangigula ngikudokotela ngigabha ngigada mangithanda ngiyathatha ngamanzi anesunlight ekuhlaza bathi uyisichaza ngithi cha bathi uyiqaba ngithi ya sazonihlatha la masama ngivele ngesuit nembadada ngidrive ikresile nganabhampa ngidlala ikhasethi yombhaqanga not a gentleman sobosili ningatha ngintshelanga ebumnandini ma sekubanda mnaneva kuve ejezi yami ladies first lesibhujweni phela mina ngiqaba sanokufohla bochera bafike kuqala amapomplay lesingamlena senze singakhisananga mntwana stereotype vele ngijali ikhale pinki yabochera namaciga wabochera ndabochera baligqoka ibruko kashezi ngalinge wenza iphuthu ngimemekini ngizovakasha ngibosha kunuke indlu yonke bese ngiyakhohlwa nokuflasha ngidla ama-kellogs ngofontambama ntanga angitivela ngiwajwayelanga ubudakadaka ubuqaba busiphendule amahlaya kusenziswa kwamahlanya ngale nkulumo yamagama ile nje negazi elibe libulala imikhazi sanokuhlafuna amabraka bomalu umenabashana ubudlakadlaka ubuqaba busiphendule amahlaya kusenziswa kwamahlanya ngale nkulumo yamagama ile nje negazi elibe libulala imikhazi sanokuhlafuna amabraka bomalume nabashana I wanna drink and drive miswe iphoyisa lo cheering elishele kiss and bribe angikwazi ukuswima ngineflow edepend I didn't drown noma ngisoba ngiyadelela mina I'm never nice mone ngovolo ngikunika ilitshe like take a bite madlu phuthu look alike yawe leyo type tshela umrapper we-Air Force i-fake leyo night mina ngi-right ngaleswega ngifuna imali ne-mic ngizothenga i-limelight future yami izoba bright but I write what I like and I do what I like sanokuqala i-fight thuka indoda egqoka i-jean e-tight nje uyazi mina style esi-scar sesingenza ngibe ne-pride ngi-straight ngeke ungithole emshadweni ongena-bright ubuqaba bami buningi dlulo bamaqaba ayi-9 funa abafazi abayi-5 no-1 ofundile angifundise fork and ubudlakadlaka ubuqaba busiphendule amahlaya kusenziswa kwamahlanya ngale nkulumo yamagama ile nje negazi elibe libulala imikhazi sanokuhlafuna amabraka bomalume nabashana ubudlakadlaka ubuqaba busiphendule amahlaya kusenziswa kwamahlanya ngale nkulumo yamagama ile nje negazi elibe libulala imikhazi sanokuhlafuna amabraka bomalume nabashana ubudlakadlaka ubuqaba busiphendule amahlaya kusenziswa kwamahlanya ngale nkulumo yamagama ile nje negazi elibe libulala imikhazi kazi sanokuhlafuna amabraka bomalume nabashana ubudlakadlaka ubuqaba busiphendule amahlaya kusenziswa kwamahlanya ngale nkulumo yamagama ile nje negazi elibe libulala imikhazi sanokuhlafuna amabraka bomalume nabashana.